Walk in, Dori Sampara, Nazisikia hisia zinakuja zinapanda na kushuka, sijadua bado nasoma mchezo, nende nao toke nao, sindo navotaka hivyo. Hisia zinakuja kushoto na kulia, wenye roho mbaya njia washanizibia. Nitatoka nishachoka mikusota, hichi chanda chema kuvikwa pete daima, na usinijweki sana sana, usije kasababisha nikangozea Maulana. Namiza kichwa nazidi songa, sihado kama kinyonga, na sisaki namba moja majiko mikujivika, na hitaji kusikika. Menipata menelewa, wache waseme wanune, wavimba pasuke, ayo mashati tu washike. Nazidi tema sumu kwani mi mgumu, na nakuruhusu kunyukumu, nigame so isia kula ndumu. Isia zina mimi nika, zina bubu jika, zijapania, zijabamia gacha, toka zariwa hini sia. Pokea jiwe kama kweli unahisia, tingisha kichwa sionekane umeotea. Pokea jiwe kama kweli unahisia, tingisha kichwa sionekane umeotea. Hisia hizi ni hisia, hizi ni hisia, sichezi patapotea. Hizi ni hisia, hizi ni hisia, hizi ni hisia, sichezi patapotea. Hisia nyingi zinaongezeka zaidi ya jana na juzi, kwani MC feki mloshika mic amshtuki. Udada deki nishawacheki, uko ngapi? Amnitishi, amnyerezi na kuhamasisha, siachi aina mcheche. Nipe gwara kisha usepe, za kikuda usilete, wala nzi usijaze, nzi kama mende wote mabawa peperuke. Hisia zimenituma nisimame mara daima, mwana usilete uwasama, hivi ndipo ninavyokuja. Nishajipanga nikiteleza na inuka, ukinicheka mishwanga haina vanga, kisha sema mama nazingatia sana mpaka nitowe dro. Mimi ni rasta kacha ubisho kwangu nonjo, unipe tano usikie michano mikwano toka kwa kino, kama sio basi ndio timu ambio daima, yes hakuna no, ndivo sivyo ndivo hivyo, simama hapo ulipo acha kujisho. Pokea jiwe kama kweli unahisia, tingisha kichwa sionekane umeotea. Pokea jiwe kama kweli unahisia, tingisha kichwa sionekane umeotea. Hisia hizi ni hisia, hizi ni hisia, sichezi patapotea. Hizi ni hisia, hizi ni hisia, hizi ni hisia, sichezi patapotea. Au sio maze, hivi ndivyo ghost tunavyofanya kita. B Tova baba, where are you my man? Easy Newton aina kweli, dabida 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 na mahe.